studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadou keta to bogi jandiga fanu hala mamadou sama sibu jamnel sakrabe kedibe halaji kewi sanne do mbiyen noddugol gubal forsat haybuide majireji di e le bataki premnis o holliti ko dum sabi o wihi dunuyo o bedene famu homo hani hayfede journal meden faccintinan dum sifa deere tay kama le ngalure bamako alal bare hande ben tiagal nyalade tiagal majireji di tawene tiagal ngalure de imadraji na heddi wadede le manukuji kewdi leedi ndi badde dimom yen kiti alasan cikita do neddo kiddo gubbe ansardini akmi alal barinde to lahetun hande be kinnike natte kulitoje hakika gulleji di o hayfira e lewi mbiyan procureur sepedi o di goni sembe kabaruji amen hande kikide alal bari sappo e jeu leru juillet tane 2020 bismillah sakrabe halaji kewi sanne do neldugol gubal forsat ben habotongal terrorist en e haybude majireji fedde M5 RFP le bataki mo o neldi ministre ndenagu horojo gouvernement o yamri yo kore ngade bangal bonandaji gubal forsat do civil en fedde M5 RFP ben hayfi gubal hetanangal ben gubal hetanangal terrorist en fide jabe ben felude jabe do jama o kadanna ko hebani en Mariam Maiga e do fasdango Ousmane Nyalbouli
mangal pat en yamirore djumma homo wibe be pella do majotobe jabu dilandi ana fecci himbe mali tiagal masibaji ngade hakunde majotobe e mangal pat en le tiakide yontere jabbenende le lettre djo engol gubangal forsat do wi ministere humine ndena gooni tabeni ko yata lewru joni mali wala ministere nenno landol gongol joni homo yamiribe be ngado imadara le lettre bangone le chunchun ko talatare nde horeje ministere en darti e ministere humine ndena go famina ko sabe forsat watti ko dum dum fa jottina majereji ngade sappo e sappe go lewru juliendo bubu si sewi horngoji ngade fa ande ko sabi forsat watti ko dum don homo imini be ko sabi du be teddina hakkeji majotobe farde gofarnama on dartude famudon horebe M5 RFP kolliti metti mubben no forsat wadir sembe do majotobe leedi imadaraaji memundirgul hakkunde mabbe fandi fu himbe sappo e go o keddegen holita wiede ko buri du temedorom barmi
micitena wiede gubal forsat neddama nonno to sikasu tunno le lewru mendu mbiyen e wattu majireji yeddugol jaabuji wuteji député en nyande mudun hewbe barmin rama jabe latide sababu goto e mabbe gubal forsat jo inama wattu hitande 2016 tiagal hipugol lo jadin ko be do lutel radisson bamako yu dental gubbe tati mbiyen garde national gendarmerie et police imade mabbe woni hayboyde mbiyen haboyde gubbe terrorist en leedindi fa hande leedi do kabaruji de honjotobe mbiyen jogabe holliti wiide fanda forsat wana fi hayboyde majireji e wi mabbe dun yo golle police sabe mbiyen garde en e kagne gendarme en ndarno be bihi be do kay gudum fufu anda so wana feludi baba dakono yo gollowo ISSS mbiyen o gollo ISSS mbiyen kedna ko halni mumnatu sendebu do fostango Umar Wegalo.
La forsat ce n'est pas une unité qui est
forsat yo fedde de hana nabedi do majotobe ngoni so majirano wada fu police en kany gendarme en fayoto garde national kany en nabete landul ko ndi wadde ko homo nabibe ton homo kibe yamirore be utte yite fewde e majotobe ilande gal do gubal naba ton de an andabe gollan o do golle sabi de dum woni golle mabbe uttinde yite so majirano wada wana kambe kani nabete wattu jono dabareji kani fiede do hen yewte yalla homo wiibe utte yite nge dum hani adrede tafen fami gollube dido golleji jukke
kala ñu yeb edorade fam du hejju su tamani na wayno torade be mal whatsapp numero won 76 70 88 51 via momo buddu yoba takay mudio 3321 nelabe cdao be ardi kananki kiddo leedi nigeria goodluck junotam na jenn doma kikida ko o bamako do imade mabbe woni newa mu nya jodo hala hakunde ardibe gubal ardibe bangal ti allahji joni di kanon yimbe fedde m5 rfp kay mbiyen do wayra do woni dum woni kananka leedi imodo salli o kadanna ko mbiyen hebani an Ousmane Nyalibouli do fasta kanko Ousmane Hormako
hejabe lefol leedi meden gud anandoma handen do bamako do dow daranade fakkaldi dal wada hakunde be ti allah bangal politika ko woni hakunde mubben be suudu horeju leydi meden di hokki o kabaru hejabe ardinaade yeso mudum yo horeju leydi nigeria kido jonathan goodluck le mudum do ana hen horebe cour constitutionnel ngaji e paboto mali yalla na yalta le o tidalla bangal politika le on wattu goto horebe m5 rfp kolitiwide yela goto woni ko jogi yoppugol ibrahim boubacar keita lamu kany e lam mudon yoppitigol himbe amé dum wattaade men jara tiagal dun yo hala maître mun tagatal gondo e fedde m5 o haali dun le ko be joddi en wontinoɓe kabaruji kikeɗe keñen le muɗum rafi tabagol sariyaji leydi ndi keddoto faɗo min keeɓi saggo amen iɓe ka yoppa laamu ko ɓeydi wiide hooreɓe M5RFP kolliti wiide juula aljumare nde sappo e jeɗɗi lewru juillet ndu nokku place de l'indépendance fa gadna duwa himɓe heddiɓe ley majireji ɓe
sifa daƴere won kuttay ka alarbare mbiyan hannde sappo e joyi lewru juillet ngallure bamakonde caggal basiji mawɗi balɗe cagtiɗe ɗe ka noon badal to badal bugu toon yimɓe tacci lawol jahongol lo janginire dowre fasta e kadi nokkuji goɗɗi seeɗa seeɗa woni ko jamara nde woni hinnaade hajuji mum en baɗa mbiyan fa hannde banggal kabaruji ɗi baɗaɗe bamako e région ngaji ɗi hisali feewi e imadaraji fedde M5RFP majireji ɗi na jukkiti nder nokkuji kewɗi sahal wuddu e mbiyan ɓaleri leydi ndi yalla jinga nde himɓeji M5RFP M5 ɗi e wi mbiyan ardiɓe ɓe keɗɗonna ko heɓani en Fati Yatara e dow fastango Oumar Waygalo
to siguto bete hannde majotoɓe ɓe jalti ɓe nangi dame narruɗe ɗe fuu ɗum laatiki sababu so karuji kewɗi dari toon iwriɗi saha leydi ndi kañum iwriɗi bamako ɗo kati sukaɓe ɓe jaltiɓe ɓe gaɗa toon majere maɓɓe ɗum laatiki sababu so cuuɗi gollirɗe laamu gonɗe toon ɗe fuu udda le koɓe ƴikanno koɓe mbi wala fuu koɓe darta so wona hoorejo leydi ndi o yoppa yaaha e haaji muɗum tumbutile saha leydi ndi wala fuu bonandaji ko waɗa toon sigaso sukaɓe gonnoɓe falde toon kaaƴe kañe e leɗɗe hollitaweɗe ɓe itti koɓe cakkino ɗatol hakkunde sigaso kañe e buguni wakkati sappo e jeɗɗi yamde ɗum e tawde fuu cuuɗi gollirɗe laamu gonɗe toon ɗe cuusay uttinde
balle ɗiɗo bo mbiyan sargol Alassane ak Mohamed ak Mamoudou cikkitaɗo neɗɗo kiɗɗo Gouɓe Ansardine Akmi e wattumo jaadinkoɓe nangui noon Tumbutu alalbare hannde procureur o fuɗɗi hollitu mbiyan hollude nate hollitoje e darande kanko Haifa ɗo le Gouɓe ɗiɗi terroriste Gouɓe ɗiɗi terroriste ɗe mbiyan kanko procureur o mbiyan na hani hinade ɗum le wattu kiiti o fuf keɗɗana ko heɓani en seku gaji go e dow fasitango Oumar Waygalo
nate mo adiri kanko procureur fedde CPI nde hollitindiwide Alassane koyɗe muɗum analy hen caggal muɗum vidéoji jaltina ɗereji jaltina toon kañi e photoji ɗiɗo fuu kollitama hono yimɓele wonɓe tonɓe caggal muɗumɓe ji kanko Alassane o jaati omo e yimɓele jaaɓe so gurjinoyi janale waliyaɓe Tumbututo kañi yimɓele gonnoɓe fiide toon dorgi fa yetto yo wattude yimɓele dewle dow karahan kanko laamiɗo oɗo bureau o hollitiɗle ko warata ko du ɓe jaltinan findeji goɗɗi kasen kolliti tawide koyɗe makko ana hen micciteɗen wiide kanko Alassane o kayfalɗi o hayfa ñalawma hande ana heewi sanne samde dow yimɓele hollude ɗo en bone fa yettoyo bonnude cuuɗi waliyaɓe
yimɓe torraɓe ɓe mbiyan na dontani ko heewi banggal sargol ngol e ley dental maɓɓe mbiyan ɓeɗo yimɓele pelle torraɓe mbiyan tellaji Tumbutu yila maɓɓe yo sariya golle e ley kiiti o e wi maɓɓe mbiyan sikki fof wala e darande e tawgol Alassane ley mbiyan e darande e tawgol tawgol Alassane le mbiyan wara horeji ɗi kaɗɗo keɗɗanna ko heɓani en ka noon eɓe metta sanne ko fay goto mbiyan yoɓanaka kalisi banggal kiiti alfaki keɗɗanna ko heɓani en mbiyan kanko Sekou Gadji Go ko londodiri e yeyya hamma kanko woni hoorejo fedde nde e dow faystango Oumar Waygalo
komin dartata ñalawma hannden o yo sariya tacce saabi de oɗo gorko o golli golliji mawɗi o waɗi torraji kewɗi fewde yimɓele wonɓe ɗo Tumbutu ɗo nde ɓe gonnoɗo hitande 2012 nde ana fanɗi mo o torray fa yetto yo janale waliyaɓe ɗeɓe jeysoɓe bonnoyi ɗeɗo janale adnare ndu fuu wondi e mantiradi ɗum ɓe torri yimɓe fur kono ayiri banggal nomin kani tottirede haqqeji amen won pelle garɗe le oɗo nokku ɗeɗo pelle landikimin komin kani waɗenede min kaliniɓe kala ko hani waɗede fuu ka fa hande wala fuu komin jihi
banggal kabaruji covid 19 alalbare hannde sappo e joyi lewru juillet 2020 dowotoro en leydi Mali holti wiide yimɓele sappo en ɓeydiki e ñawɓeɓe sappo e jeegom mom santanama fay goto heddaki en ndenno ɗum ɗo na holta wiide adaddu o yo umñaji ɗiɗo capanɗe temeɗe nayyo capantato e tato ñawɓeɓe e kañe camtanaɓe yo mbiyan ujunero temeɗe jeeɗo capanɗe jeegom e nayo sapo temedero e noga e go on goni iwɓe hen
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse et fedde leyɗe Europe
sengari le kabaruji amen na nder région ngaji ɗi to kuro toon holtama wiide ñande sappo e nayyi lewru juillet ƴaɓɓinɗumon keñen yimɓele jon en gaɓɓoreɓe antaka camoyi dow wuuro Madougou le dow mbiyan wuuro Jankouja le commune Madougou mbiyan yimɓele kabaruji holtaɗe wiide neɗɗo goto heddiki en nden wakkati joni o ka deƴoro hewtama hande to koroton kawrutal do mbiyen be dogol famu bangal jogal ben basiji wadi kenyan talatare kenyan sappo ina liru zueto mbiyen koroton tapantato yimbe le ngari hawtude e mbiyen ngal do kawrutal mo mbiyi politim ko be suka be robe fuf ngari e mudun e dum fuddi dum wadbe ngadam balde joy e le ngal do kawrutal mo landini search for mo ko mon grande dum timi takabaru jamen o sede yotere meda wawande.
Sido tamani.